iyo wali degmada buur hakaba ee gobolka bay ku dareera dhismo garoonka diyaarado ee degmada waana la ka dhisay siiska talado ee dadka iyo maamulka ba iyo waliba degbeese ku kooyti jaaliyada degmada buur hakaba la ka wareeji gudiga dhismo masaajidka iyo maamulka degmada taas oo deerasi ku dhawaad $22,000 silanka si wada dhismo garoonka munaasabad kooban oo maamulka degmada iyo gudiga dhismo garoonka diyaarado degmada buur hakaba iyo kala wareegayaan deeqda beesada lanku taragalay dhismo garoonka iyo saas oo kale wayba lanku hadlay muhiimadda yeelata in bulshada iyo waliba ganacsatada jaaliyado markaas ay ku qayb qaadaan dhammaystirka garoonka diyaarado ee degmada oo dadka baahi fara badan qabaan. Gudoomiyaha degmada buur hakaba ee gobolka Bay Maxamed Ibrahim Deysamo oo la hadlay warbaahinta iyo faahfaahinku bi deeqda beesada la hadeersi u soo aan mahadnagay jaaliyada degmada oo ah markaas uu hagarab surmeen dhammaystirka dhismo garoonka diyaarado gudoomiyaha iyo saas oo kale waliba uu markala ka baaqay in markaas lagu qayb qaada dhismo ku dareera garoonka diyaarado ee degmada si bulshada aan ka adeega.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Geeg may basirugnaa eelboorka degmada buur hakaba may baanta ka sheegna fadahayna xasuusta banooda yaa eelboorka maynka deegday $24,000 dhaman yaa eelboorka inka deegday waan ka lugadoogni mayba ilaahay ku tuugane antiiba oo xasuusta banooda ka jarta jannatul firdaws dhammaantii oo ilaahay antii si yaa ilaahay ku tuugana wal wiinga tareen onin on doayana beesadaasna ku lugadoogni $24,000 eedan mahsinin
dhammaystirka garoonka diyaarado ee degmada buur hakaba ee gobolka Bay wayba nagada doonee kumarkaas baahiyaad shoshal duwan si eedeen daboola doona bulshada gaar ahaan adeegyada caafimaadka.